Holy souls, this city I build in light, I live in legacy. Olunaku lwaleero, ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026. The entire date, olunaku lwonna bwe tulugatta, its source is 4, luddayo ne lugatta ne lufuuka 4. Yeah, that is our heart chakra, the fourth chakra. Omutima ye chakra etasirika throughout your life. Kuva lw'ozaalibwa, bwe receiving oxygen, mpaka lw'osomoka ogw'enkomerero. Tesirika. Kye kimu ku kitundu ku mubiri gw'omuntu ekitasirika, ekitawummula. Omutima ogupampinga ebidomola kumpi nga bisatu eby'omutima buli lunaku. Ate omutima ebintu ebyamaanyi bwetu ebise bisinga mbagamba nti ebintu ebyamaanyi bisinga tebira noise, tebira loud. Abantu abamaanyi, they don't brag about their achievements, they don't screenshot their account balance, they don't kale abaganga abaddala musawo waddala tebalanga maanyi gaabwe. Kati n'omutima gukola omulimu gw'amaanyi buli lunaku. Naye toyinza kugulya nga gukola, era buli lw'otuula n'osirikira n'olw'omutima gwo nga guba nnyo n'otandika ogufokasingako, manya waliwo ekikyamu. The heart does not make a noise, yet kye kintu ekitasirika throughout your life. Tekiwummulako yadde eddakiika n'emu. Kati ffe tukitegeera tutya? Omuntu bw'aba afuuka mulamu nga afuna omukka gwe ogusooka, akaaba omwana omuto, a notification nti ndi ayingidde, oba the I am, oba omwoyo gwo, your memory, you have been received by your memory, eri ku nsi kuno erisevinza eki omubiri gwo, eyiba notification. Kati obulamu obulisevingiraawo, obulamu bujjiraawo, era bw'obeera okyusibwa mu kufa, era omutima guno ye fo. Kati kitegeeza fo ye namba etta n'ezimba, ye namba edi, that this is the number that destroys and build. Ejjawo ebyo ebiri scattered, ebitali ku mulamu, ebitagenda kubeera ebbanga liwanvu. That's why fo is the number of building new foundations, structures. Kati eyo fo buli w'ogisanga kati ng'olunaku olwaleero, it is 13th. Eye namba abantu abasinga tebajjaga, ne bw'ogenda mu nsi ezimu tojagisangayo, tojasangaho lodge room eriko namba 13. Bajja kuzimba buildings oba kalina skyscrapers empanvu, level 13 bajja kujibuuka. Bw'ogenda malwaliro, room 13 bajja kujibuuka. Bw'ogenda mu nnyonyi, entebe 13 bajja kujibuuka. Bw'ogenda mu buses, entebe 13 bajja kujibuuka lwa nsonga eyo. Kubanga after 12 we see 12 as the divine government, over the divine that govern the invisible operating system. Ndi tulaba gye myezi 12, ze saa 12 ez'olunaku, ku saa 12 ez'ekiro, those are 12 zodiac signs. 12 tujisanga wangi. Kati 12 bwe tujigata etuwa 3, that is creation, creativity, and ye 12 ebeera ebeera refined, erimu 1 ne 2. 1 Adam, 2 Eva, bwe kuryetika 3, that is the divine order ebeweddeyo ne bazaala omwana. Nti 12 bw'ogigate towa 3, the spirit, the son, the holy spirit, nti taata ne maawe gata bazaala omwana. Naye 13 ekuryetinga 4 kitegeeza waliwo ekintu ekirala kiba kizaaliddwa n'ate nga kiri pulesinga ekisangiddwawo. Like 3 is a number that is scattered. Abantu abasinga balina 3 energy, ojja basanga si abantu abeera focused nnyo, bacreating ebintu bingi, babeera creative nnyo, they can communicate, boogera nnyo, basaagirira, basanyirira. So sometimes they fail to get serious in life. Kati 13 yebeere basumbuwa, kubanga nga bagamba abantu ababiri basobola okuteesa, when they become 3, owokusatu asattulula. Kati yu number 3 energy ebeera mu muntu, tateeka, tawummula. Yesobola ki abantu tubeera mu bulamu buno ne tulemera okutereeza obusatu bwaffe, oba the trinity. nti oyina omubiri, oyina omwoyo owa Katonda n'omwoyo ogonga ggwe, oba oyina omubiri n'omwoyo n'ebirowoozo. Ebirowoozo ye interface ey'omwoyo gwo, beye emmeeme eyo. Kati emmeeme eyo n'omwoyo gwo n'omubiri gwo, abasaba abantu abasinga kyebala mu bulamu buno bibaleba okuteesa, bibalema okutuula, okutuuza wansi biteese. Bayibuli egambira nti ababiri oba abasatu bakuŋŋaana n'abeeranga masekati gaabwe. Buli okuŋŋaanya omubiri gwe waakiri n'emmeeme eyo, owookusatu Katonda kyangu nnyo okutuula naawe. Kati ovaasi erimu Bayibuli teri about okuŋŋaana, kugenda mu masinzizo, kukola nkuŋŋaana, kukola crusades. It's about okukuŋŋaana okw'obusatu bwo. Kasita bukuŋŋaana, Katonda abeera wakati wo. So kibategeeza. Now, olwaleero katunuulire ensonga eno eri serious. Nagikyalinzeeko ku Main Hall Souls Community. Olwaleero njagala genda deep about it here. Lwaki abantu abamu they will to spend a lot to give attention to fund ebintu bingi ebitakongerako? They take you for entertainment, nibakugulira omwenge gw'ebbeeyi, emmere y'ebbeeyi, they give you clothes, they buy you expensive clothes. Bajja kusupportinga ng'ogula perfume ez'ebbeeyi, ng'ogula emyenge, ng'okola ki, they will be supporting you. Ebintu ebitakungirako, ebintu ebita adding a value on you. Era bano abantu bajja kubeerangawo buli kaseera balaba nti toli mu kukula. Naye bwe kituuka ku bintu ebikwongerako ebikufula ow'amaanyi, tebabeerawo. Era kyekintu kye ngenda okuyita abantu abajja ne bahavestinga emikisa gyaffe. These people nsobola oziyita amaanyi agatalabwa, an invisible operating system, nga bwe tubale tuyita mu shadow work and inner healing. Tulabye ebintu bingi nnyo. Kati waliwo abantu mu nsi muno nga baagala nnyo okukungula emikisa gyaffe. Ekirala, baagala kusigala emikisa gyaffe nga bagitrapinze. Kino ebisa ebisinga abayinza obutakikola kosiyasire oba nga kagenderere. Era ebiseera ebisinga bakyusa nnyo, bakudaivatinga ku ekyo ky'obeera olowooza. For example, osogenda no spending a night with your friends, no hanging out, ng'olina ebintu ebiri personal by'oli mu working out, by'oli mu kukolako ebikugasa. Bw'ova mu bbaala that night, the next day, sometimes owesanga oli scattered nnyo, n'olwakuddamu okufokasinga nnyo. Sometimes obadde olina okukola n'obipostponinga, maybe onzuba ng'okooye, watamidde, okyali kwangova, omutwe okuluma, then n'osooka n'odda mu kwekolako, mu kulya bulungi, mu kunywa bulungi, to restore your energy. So eyo eba diversion. Kati bano abantu mu butalabwa, nze nkirabanga abantu aba exchanging their energies. Ebiseera ebisinga bayinza okubanga baaninga okusinga, bayingiza okusinga, oba nga bakulaba nga oli ku level yaabwe nabo, oli ku level yemu nabo. Bw'oba ku level yemu nabo, bajja kukozesa buli kimu kye bayina. Gwe basobola okulaba nga ssente zo zikolamu eby'omugaso okula, naye nga ssente za buleke musobola nga mufuna omusala gwe gumu. Naye ono omuntu ye omusala gwe kasita ogufuna ajja genda kuspoilinge. Naye tajja kubuuza ebintu by'oli mu kuzimba biki, bikola bite, tagenda bikubuuzaako, tagenda kubuuza about what you're building. Naye agenda kubeera willing to take you out, agula emyenge gy'ebbeeyi, akole chak spending, akole kimu. And in return, ojja kwesanga oli mu bbanja. Cause they have to buy and you buy. Siganye nti sigamba nti tolina kuhanging out with the people, with the friends, but hang out with the people ibe matching energy yemu. Yes, they can buy alikoko, you can buy alikoko. Naye enkera ya mwesanku project is a zoo, nga mukula nga mugenda maso nga mwebo lirida. No, these people who distract you. Ndechama zima, boba bila bagala kukungula kukunguzi, churi mukuzimba. They are harvesting it very early, they are destroying it. ngenda kukigenda mu deep tulabe kibeera kitya. Abaana abasinga bano batrappinga your destiny, kyogenda okwachivinga mulamu. They delay it, they divert it, they convert it, they tebakituwala oba tebakyagala nnyo, naye baagala nnyo okulaba ng'olyango lisikata nga tolina ky'ozimba. Oluusi tebakikola intentionally nga bo nti babomba nti they are evil, naye wabawo amaanyi agaba influensinga agatalabwa agamu maanyi gakizikiza. Amaanyi ago agamu gabeera in your memories. Jjukira bwe ozaalibwa wano ensi bukyebaawo tulina abantu generations and generations that we same like emyaka nga lukaga emabega waliwo abantu bangi abazi babeera wano mu nsi, olyoka ojja obeerewo. Abantu abamu abamu zo repeating those cycles ng'ozonga ojja obeera mu bulamu obwo. Kati bisa ebisinga you don't know in your past life waliki abaakuleeta baali ki, baakolanga kibi kye baakola mu nsi, baalemererwa, mwalimu ababbi, mwalimu abatemi, mwalimu abatanga, baakolanga saddaaka abatebaagaliza. Kati ebyo byonna bibeera bitambula n'abisere bisinga, tebivaawo, zisigala gisigala miyunga miramu. Oba omuntu yafaana ettima n'obutayagaliza okulemererwa nga kwegamba ye tazimba tayongerako, ayagala nnyo okulaba abantu nga badda buzzi mabega, abalogo, abantu abalina ebigendererwa ebibi, abantu abalina amaanyi amaanyi amangi nnyo naye nga bagakozesa kulwanya kulwanyisa abantu, kuwoolera, kusasula, to punish. Emyoyo gye gibaawo era nga gyetambula naffe. Kati emyoyo egyo buli muntu aba najo, olina ekijjo noono alina ekijje. Kati ebiseera ebisinga bwe mumitinga as to frequency nga muli bantu babiri, omu ng'ali high omulala ng'ali low, kitegeeza you are going to balance at that moment. Mwina ku balancing nga mwenkanenkane. Bomala okwenkanankana, gino emyoyo giba myangu gya kuba influencing egyo n'egyoli, negiba nga gisobola okukola ekintu eki, giba gisobola oku. Naye gwe go ebiseera ebisinga obeera ni cautious kuba mubeera ma leading, waliwo yeze nga yalina okusasula bills zonna buli kimu buli kimu buli kimu. Kakati bana abantu si babi, they are not bad friends, naye ojja kulaba nga baspendinga irresponsibly ku bintu ebitakongerako. Kati bwe tutunuulira behind the curtain, behind amaaso agalaba ekintu ekigwa okiraba nga kiri ku surface, ne waliwo bwe twetegeeza beyond ordinary understanding, abantu abasinga kubategeerera tusobola okwetegereza ebintu ebirala ebira behind this. For example, omuntu tajja kubeerawo ku supportinga cautiously. For example, ng'olina ekintu ky'oli mu kuzimba project, it can be business, oba kuweerera mwana, oba kubulambo ne omulwadde, tajja kujja kulambula, tajja kulya Katonda. Naye bw'obeera omulamu ng'alaba oli soba bulungi nnyo ng'otegeera ng'oli herefe, ayagala kulaba nga totegeera bulungi, ayagala kulaba nga tuli mu kuzimba, ayagala kulaba ng'ovudde mu kifo ekyo ky'obeeramu full time, ng'oli mukukulu oli mukuzimba buli mukuzimba, ayagala kuwugulamu. Lyakikola like olaba nga you are going to hang out, you are going to socialize with friends, ayagala mu socializing mugendeko out mukole ki. Yes, naye these people they are parasite. Parasite bibeera nga biki, bikwa oba enkwa, ebintu ebikufidingako, ebintu ebyagala okusaanyaawo kyoli mu kukola kyoli mu kuzimba. And cautiously, and you can't decarbonize it. Bazadde baffe bajjajja baffe n'emirembe gyaita obulamu bwaita bwe twabeeranga bwe tuti, ne bagamba gundi yayonoona gundi oyo, yali mulungi ne baamwonoona bwonoonyi, ate ye talina muntu gw'ayinza kunenya kubanga the moment lwegatta n'abantu bano mubalansinga ne mwenkanyankanya energies noba nga lyona gwonenya, era bw'obeera yobeera oseka obeera onyumirwa everything, ne bangi olirya ayinza n'okuwola sente n'agamba kati naawe gwogula, n'ogamba sirina sente anze nja kuwa ojja kunziriza. Hey, they are those people. Kati gwe ng'omuntu obeera olina ekintu ky'oli mu kukolako, but they want you to influence you by keeping ng'oli distracted, ng'oli dependent, nga tuli independent. Dependent ye muntu adependinga ku muntu omulala, bakukipinge ng'olina ekikuvaako, ng'olina ekikutolebwako, bakukipinge ng'oli disconnected from your full potential, totegeera, tolisoba ng'oli awo. aba bantu tubalida bangi nnyo. Nenga bwe kugambe they are not evil and they are not bad friendships. Kati bantu bano beibani. Munsera bwa tubalabanga abantu kubanga these are our close friends. Erabeba these are our relatives, mikwano gyaffe. Bano be bantu betukola nabo. Mulimu omuntu nga ayinza oba neighbor gw'okola naye ku mulimu, ng'omanyi amannya ge, ng'omanyi face ye, naye nga si close friend wo. Nejasumu nagamba tugendeko out tukiringe. Ayinza oba nga colleague omukola mwenna. Mukola mu department ezimu, mu company yemu, nerumu, just mwemubuuzaako hi, yebaleko, kitambala kitya, bintu ebyo. Nga si close friend wo. Naye bwe mugenda wabweru ne muhanginga out. Mubikaminga close nyonyonyonyo ne mubeerako. Naye ate bwe muva mu bbaala oba ne muva wona omuvudde. Temba nankulagana eryawo buli omu aba apusinga kike ng'agenda maaso. So abantu abo webali mu bulamu bwaffe. Banza bera business partners. Ng'olina business gy'okola nga naye na business gy'akola. Oluusi nga mugeza kupusinga kintu kye kimu. Kati bano abantu ebisene singa business partner obeera olina ennyingiza naye ng'alina ennyingiza eyiye. Sometimes they can distract you, no sanga business partner yagena maso bisebe singa zo kubutayagala ogende maso obreaking kubanga okubreakinga ko kumutisa kumukanga. Abantu bano be bantu ababera batugamba nti batwagala buli kaseera mwana gwe nkwagala nkumatira oli wakabe bakusudia gwe nolowooza wayitawo nnyo nolowooza wagenda nnyo kumbe waliwo jukira. Ekintu ekiva mu kamwa k'omuntu kyekijula mu mutima gwe. Kati jukira mu mutima gw'omuntu mujulamu ki? These are thoughts. Thoughts zivawa. Remember we are listeners of thoughts. Who is broadcasting? Kati emyoyo entities ezisinga n'enviiri z'obungi n'emunyeenye zibeera zi broadcasting to us. Kati kyobola abantu batugamba be a filter, not a sponge. Sponge bw'ogisula mu mazzi enywa amazzi gonna gonna. But a filter esengeja. Kato ina kusengeja. Ebirowoozo bira bijja fe tuuliza buulizo okwera kuwuliza omutwe gwo guwogana guwogana mulimu abata bakuwugana bakuwuganira. So we don't create our thoughts. Ekyo ky'olina okumanya. Tetukola birowoozo byaffe kubanga tosobola kupredictinga ky'ogenda okulowooza ekiddako. Kati bwoba tosobola kuteebereza ky'ogenda okulowooza ekiddako kitegeeza tetukreatinga thoughts zaffe. Olinga box, radio box. Nte waliwo radio station ba broadcastinga. Wali technology yama jutasa watege ima vikeyo. The transmitters, emirongoti, networks, data, what? Okula vikanti. Frequency kutuka ku TV wa kuchanoyo. Kati, bo switchinga kuchano ba radio yemu. Nojifoka singa kubo, no vangoliku. Tejitege nte radio yenda tezimu kola. Ziwa zilimu kola. Bo switching ule chano TV. Tesante chane nda taziri mokola. Kati chechimu nafe mubulamu buno. Nti bo ebiro oze mbobita no bija wono baki vila vio focusing ako. Kube ebiro oze mbina vigenda kuja joli. Nesi uli chilo uzo tichiba chiri unji. Ndo ino kuchi focusing ako. Nga bo switching ale do no gamba kampoli di zeno. Ne ebiro oze vio. Wali waba broadcasting apa sindike ebiro oze vio. Go ino soa no gamba kafocusing ako vina. Ebiro productive o ebiro negative. Abanta ba singo musanga abadalo oze abu nibade mnyumie mbozi. Buli nula wanga asili kide. Bwasirika nosa mboza bintu bintu bibado mboza nola banga ali actinga ne face nge chuse kitegeza chi aine bintu bya focus nze ko mukaseera ako byali mukulowoza ako ogona kuna ko mtu asuse atambudde ebisele biddako ogona kuna ngo omuntu decision ze yakoze za abade ndala obo omuntu nembe nga munyumyawo nga bali mukunyumya ibintu ebyo gayongedako nafuna kyo naga manele tugende ko out tugende chilinge okirabotya yes. Ya mwigo wa mbofuwa ni mutangula ni mgenda out. Sometimes, ebisele singa, wawela wa manyi, mavi, agasindisa thoughts zino, nazifocusinga konyo, nesula mutima, nafurumia chigambo. Ebisele bisingo wa genda kufa kuhuru. Eitha nga ya gendo ufa, kubanga people die every night. Nga bafude wabwiri jesi kunyumirwa, kukole binte ebitabagata. Ebitabagatako. They die unconsciously. There is conscious death and unconscious death. Yes. Ndasofira mu kitanda. Ndasofa nga tudde. Nini batazuda checha musekeza kitu chavude kuchi. Jabade mulamu. taina chibale chimuruma. But there is an cautious death. Either aina kuba newe tutatuna nyo kufa ukuli physical wale okufa kwa ebintu binji business focus ebintu productive nga bigenda kuno ne kama kaseera ako changu nyo kubanga bitu nyo muntu oyo nabira ngali focused nyo nabi munafu ya nabiro walinga energy ye nabi muro walinga very low na abira wansi nyo kalebi jukira ali nawe mu kaseera ako kati ye be influencing ye yabira tamanyi kati nawe nobera trapped chitegeza wali chetuita destiny swapping ne kama transfer je chinto ebirozo bijja joli ngabize kubonereza ngabize kola kugwe ngabize kushepinga chogendo kubera kuba bible egamba ngabwo oli mundayo ngo muntu bwalowoza mundayi bwali ne kunguru karebze zinga ebijjeje tuli bibera bizze kushepinga awali yalite ndi kyoli munda ne kungulu kyofanana kati abantu abakwetolodde ebiseera ebisinga kyobula ba sakoyo abantu abakwetolodde ba building ba contributing nga kinene nnyo ku kyogenda okubeera kyoli olwaleero kiri influenced by emyaka etaano bade nabaani obade owuliza baani baani obade oyogera nabo baani bo bade okola nabo bo bade omala nabo ebiseera. You are the average of five people you spend time with. Abantu batano wewe na bagezi na wegata kofu kama mugezi wa mkaga. Usanga basi siru kumi na wegata kofu ofuka musiru wa kumi na omu. You become the average of your association. Chechite gezecho. Now, batuto nulira mbutalabwa wa mbomo yunga wetu zetu tete gedeze vintevi singa. Bina ebintu ojja kulaba ng'ebiri ebya bulijjo byetubeera tukola tukiringa mautu ne ba friends ne mikwano gyaffe kiru gena mwegera mbalo nywe genda okola ebintu byonna byonna bikole byonna 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 naye do everything cautiously. Look at your circle, who are you chilling out with? Akola ki okola ki mwina omugattira nga muzimba omwebuuza ku byazimba wa yakwebuuzaako. Do you check them on their project? No balambulako, no ba encouraging, no ba zi, no ba ongera mama, no ba kumagezi. If you do, do they do it? Or they only want, they don't even want to know byoli mukolako. Nenga bakimanya you are working on something. Ebise singa, abantu bano bategeera ku bintu ebyo tuli mukola. Era ne bajja, ne batandika okutuze emabega. Kati ebintu bijja, nga ebise ebisinga. Mulimu abantu kosi ya singa bakikola. Nga they can travel the yaka basi uloku transferring the yakama ebade bino batu kako ni mitu kako kugwe they transfer the yakama bebade maina kusasulida ebisele singwa muda soku kupanga kula sent nga ina manya agamu wa sent kwa tamanyi agata labwa ya nizo kupanga bia kula bebideta sent bie nini gaba manyi kataga manyi like okugasima okugaddiza ebisele singa ganyo wataba marunji okugasima okugaddiza aino kuganyo weso kugalisa kata ebisele singa these people they may look feeding you bakugulira omwenge naye nga they are feeding those energies naye ate nga gwoli mukunywa gwali mukulya gwali mukwambala gwaya gwe bakubagula perfume ze pay gwe bakole they spend on you omunaza ogamba perfume ya mitwalo 15 ninawo 13 yongera kesa tujitwale yateka ku kinene ateka ku kinene at least otademu energy yo exchange, that's energy exchange. Kati yebi attachment, we nkwaso, bida yebi ito, inzo bida banga, yebi chidalu bie njokira, but that's how life is. Abantu ba transferring, yebi no batu kaku, nebi tu kaku gwe. Bweba bugavu no sanga guwasi galari mabega, kubo, nga bagenda maso. Nga, abantu ba singa bachima nyinto okugaba mukisa, bogaba owebwa. Ememe gabagaba yenege janga. Kati, babira baganonya abantu abali yao, bali abali kumpi nabo bibana abira angabawa. Kati, bulaba ya galo kuwa maa nyaga agatala wa those other entities ya galaze feeding. As feeding ila mugwe. Kati, juki la gana amanyi gweto galaba. Ezebise singa, echivamu ngo vila dependent. Gwego bagulida, gwego balisa, gwego batuwala utu, gweto salawo. You always say yes, yes. But the event we just go get the ticket. Never school. Never go to the chimu. Nzende kubintu like I'm on entertainment pressure, temporary pressure. Just one night. nova mu one night entertainment nobera distracted for the whole week obo mwezi mulamba ngatoda mukusetolinga obo genda okulaba musalo oguzeeko ogwo mwezi ogujja kuyise obuyisi totegereje kulaze obana onogenda noddamu n'ogulangaoli bwe yagula n'akola byoli bye yakola kale ogenda okusanga mubanga abafaanagana n'abantu abasinga beserisinga abeera bagezi nti success yo kyogenda okubeera kimutiisa ajja kubala kyakuyinako control. Now these are people ebiseebisinga abaagala to control you balina omululu mungi baagala kulaba nga totegeera bulungi nnyo they already distract you era nga baagala kulaba nga oli dependent to them nga toli independence kitegeeza ebibehaviors zaabwe empisa zaabwe ebiseera ebisinga zonna babeera baagala kulaba nga oyonoonese era omuntu abeera nakyo nja muono na mpaka alina okutufaanana ate just gwe bweba kwonoona oyonoonekera ddala obeera totegeera gwe noyonooneka bwe ne basaba bagenda mu maaso sometimes you may die instead of okufa ng'ofa naye bano abantu si ye muntu agenda okugamba nti olwadde ono omuntu ngenda kumwonoona kamutwale kiro kino mwonoone aa tagenda kikugamba era ebiseera ebisinga akikola olw'okuba nti abeera akwagala but these people be bantu abaoperatingira in unresolved fears mulimu ebintu ebeera tebiwedde nga biri mu muntu fears wounds pain ebintu okwegomba okubeera mu environment zi scattered be bantu abo era bana abantu tebabala bibala bya mwoyo mwenda jjukira omwana okuzaalibwa ajja n'ebibala mwenda eby'omwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe obugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza okwefuga ebyo byonna mubimanyi kati ebyo byonna kasita bibala mu ggwe you become a pure vessel of love yensonga lwaki ebyo byonna birungi naye singa obukulu kwe kwagala awali ebyo byonna tewali mateeka kati mulimu abantu bino ebintu nga tebibala mu bo tebeefuga kati bakulaba nga weefugaafuga nnyo bakulaba gw'osobola okwefuga baagala kulaba ng'olinga bo kati bano abantu bwebaba tebalina bintu bino nga tebabala bibala bya mwoyo bino they always take you out era ebiseera ebisinga ojja ng'omuntu agugamba kwagala nnyo love you mankumisinga saakubeera out nga toliiko bobeera ku kampani yaabwe tobeera secure era mulimu abantu abakimanya bobeera ku kampani yaabwe babeera safe sometimes maybe they know you drive them gojja okuvuga emoto nga badda waka oba nga wonna be balaze oba ebiseera ebisinga obeerawo ng'okuba protectinga kale jjukira ebiseera ebimu ojagendayo onywe oganga era n'obbasinga kale balina okuvuga olaba ofa nga totegedde tuve ku kintu ky'okufa n'ebiseera ebisinga buloba ogenda kiringa buti n'omuntu sooka olowooze omuntu ono kiki kyali mu kuproducinga bulamu bwange kikyayongera bulamu bwange ya kubanga bano abantu bajja ne bakudistractinga ne bakubamu ebituli bwe bakubamu ebituli amaanyi mwe gasobola okulinkinga amaanyi agamu nga tegakugasa where energies energy cannot be created or destroyed tewatondebwa era tosobola kusaanyizibwawo your consciousness was not created and cannot be destroyed only you can be transformed era we go through transition through birth and death now lwaki omuntu ayagala nnyo okuspendinga ebingi ku bintu ebitakugattako ebitakuwa bulamu naye ebyo bikuwa value ebikongerako tasobola kubiteeka mu ssente for example omuntu ajja kuba alina bizinensi gy'oli mu kukola tajja kusupportinga olina product gy'oli mu kuzimba production yeetaagamu kasente ajja kugamba sirina ne bwonooba omusabi n'obugamba obampola ajja kugamba sirina oyagenda kupushinga oba kugula kukola kakoosi oba okwongereko okusomako oba oyagala kupushinga mwana we yeyongereyo oba oli mulwadde tajja kulya katonda they will not cross oluguudo kujja gy'oli kulaba oli mumbeera ki. Naye ebintu ebikwongerako ebikutwala mu maaso tebajja kubeerawo. Yadde dola 10 tajja zikuwa. Naye be bantu be bamu abagenda spendinga dola 10, dola 10, dola 5 ku bintu ebitakugasa. Bajja kutwala mu hoteleze ebbeeyi. Omuntu asobola okutwala mu hoteleze ebbeeyi n'akusibira emitwalo nga 5 n'akusibira nga tawoledde 10. Aba feedings eki. Kiki kyabeera feedings olowooza gwe? Si ye gwe. Wake up. Sigwe gwe abawadde mmere, sigwe gwe abawadde ssente. Ezo ezisinga balina kyakuwagaza. Mwebali abantu bwe batyo. Bajja kutwala mu hoteleze ebbeeyi, mu restaurants, bakutwale mu clubs, mu mabaala, bakutwale gye banywera, mu binyumo, bakugule tiketi. Mu kusooka oba olabanga mukwano gwo, oba olabanga omuntu akufaako, oba olabanga omuntu akwagala. Naye sooka weebuuze, ali mu kufandinga ki, lwaki aguze tiketi eyo? Lwaki antutte out? Sooka olowooza kubanga sente agenda ziteeka ku bintu just in just one night. Ekigenda okudisappearinga in just one night kikuleke nga toyina kyeweeyongeddeko, nga toyina kyokoze, toyina kyotegedde, naye the following day you are just still distracted. Kati bano abantu tero bayita, nze nsolo bayita, be bantu abeera baagala to lower your energy. Okumi nangu wali wansi. Jukira weyafu energies. Kati energy yeso kubira waguru. Oba wansi. Osoba yangu vibrating ila waguru. Oba yangu vibrating ila wansi. Amaza agesera. Na amaza agatesera. Amaza agesera gaba makambwe. Bwagawa mutamuga agesera gaba makambwe. Bulika uka kakagu wako kafa. Kubaga baga li mkutoko tagesera. That frequency bila high. Gaba gavako no muka ugocha. Steam. Kati omuntu vibration wapira waguru. Obe ostiminga ovako mu kogocha endwa tezikulumba ebo sibyo nebi tebitagasa yo nemi emibijo nejedda oje kutwa neba mwana goza de tainza kuja kumulama neba mchala wo neba ba mama utata wo you remain you osigala gwe ngo muntu nga gwe yo true self kubanga fina banda bali wana munzi tuli banja uro fingerprint yote fana ya mama na tata na mchala wo na ya mwana wo tebifanagana na maso we have original cells za tujja nazo nga zitwala ku bantu abalala kiteza buli muntu ajja ono nga ina papasi ye kale bisa ebisinga vibration ebeera waggulu nnyo ojja kwesanga teri muntu asobola kulinnya mu vibration ni in your presence naye ne wo vibration ya speed ya waggulu etya the moment ba bypassing ne bakuretinga ebituli in your aura owe in your presence ne bayingira muno ba wagapo bagenda kujja kubanga vibration obera waggulu obera sober obera focused disciplined era ebisele ebisinga buli obera obera mu creating something obera no chinchole mukola you are working on yourself you are healing you are detaching what doesn't serve you you are releasing ebintu bingi nyo kachitegeza awareness yo mukasira kebera clear awareness gwe moyo gu gubera clear naye omuntu ajja mu bulamu obwo n'ayagala okutwala gye baspending excessively gye banywera nga tebeefuga yawabeera awareness ng'eri week awabeera abantu abakola ebintu bingi mu butategeera bwabwe nga tebakyategeera nga bali excited pressure n'akutwala eyo kitegeeza agenda kulowalingira eyo. Omala okutuuka yeyo ogenda kubera disconnected jokoma kubera ngo disconnected from your true self go waddala go muntu asala woli abado mugeza ali clear lobozo bulonja ali mu creating ali mu healing ali mu kuweleza abalala ali mu kola ebintu ebikugatta ke bigatta ko bantu abalala kali mu kaseera ako otani kubera influenced by their decisions chebasala okyokola chebogera chokola kale chibuzo techali badendi ani ayino okungulira ebyokunywa ani gwe ino okukiringa naye awutu wabula koshi ya asilo ina kwebuza ani gwe ino okukizo kujamula mu wange tugende awutu naye abantu bogenda nabo awutu bayina kuba nga byokola babyebuzaako baagala kubeera part of them gwenza kubeera part of what they are doing nebo nga tebasaba kubeera part of what you are building. Yes. Mulimu abantu nga we are proud of what they are doing, but they will never show you any sign to be proud of what you are doing. Baku empowering, baku encouraging, baku zama amani. Obaku lagenga akutia. Omuntu akutia, siti gamba akutia nti. Na ye abera respecting ayo choli mokola. Gaga agundi. Kuna amani otandemu. Era wenzo predicting ayo chino choli mkuzima. Langa chigena kuwela cha amani nyo. Katiba amani chigena kuwela cha amani. Tajia kwa gala tani kuchongo kuchiteka musa na kuchongo ilamu. Tajia kwa gala kuchongo ilamu. Ayagala kudestructing muko. Wabenga tucha zimba bulungi. Tajia kuimpawalinga, tajia kumotivatinga. Chitegeza, they want to trap. Baja kutrap, they will trap that destination. Katia basi je, nawe ngame. Nsibu cheva o, wali wa amanyi manji. Agali mwonsi mwono gata soa la kulaba. Amanyi gati gali mwafiri kama waka. Gali mwonsi yona. Gali mwusema yanja. Balu kwa tabambanga mwibali. Bible ebogerako katonda atonda balukwata mu mbanga kati mulima amaanyi ago ate gaina kubeera wo okufugo fuko wa amaanyi kivulaba there is God and Satan walio wansi ne waguru munda ne wabweru obulamu ne obutebeli bo balansinga kati waliwo ekirungi ne kibi nebi nebi byo nabo biraba it is illusion nothing exists naye kati gwalaba aina cameras. Kamera zezi kwa perception. Ntulabe chintu. Obongo wade wichi interpretinga. Wichi interpretinga. Ndoba ngoso tegira. Kade vitu vino vila ojas. Tusoroku kwa ula. Oba kubeda badala. Kumanga. Tewale chintu chisawa kubeda chadana ulambu na. Ngate chise mkugeze sewa. Kati. To be tested. Oina kumitinga these traps. Wezidi. Emitego jino wezidi. Onzo bango liyao. Nga oina bize joli mkuzimba. Hey. Olimu kuteka musente. Wetawa nga dola. Nga kumi. Yuse visinga. Dola kumi ze wetaga. Wetaga kugula yoba. It is a tool. It can be equipment. Oba furniture. Oba to set up a new office. A new location. Ebyo na. Karugizo ina mkwanonga. So kule chintu ngecho. Na ugamu nangu, ula vitu yoli mkola. Singo gula kakosa hako, nungula kusikiru. Anzo ugamu, kakula wabasaji bali mkola ya bintu hebyo. Bayi manyono kusinga, kacheta gana unuga nusume ya bintu yoli mkola. Nunga ngo inako kuru, kwa devisinga, alimu kugata kubi yoli mkola. Ano nyenge joso utuwa kwa customer banjiko. Kwekanga, is creating something. Katimuli maba antunga tagenda connectinga to an opportunity. Obo omukisa guna tagenda connectinga ko. But they will be there to spend tens, hundreds and thousands of dollars on temporary entertainment. Just okule kango li distracted. Era ku macho oluzukuka olunako luddako nga memory zoina za lwaggulo. Bye mwabaddemu. Ne wano business yesigadde struggleinga. Teyo ngedeko, totegele cho inakora. Omuntu nda inacha kugaseko. Yaze na kupinga upiki nzi. Ne mkasera kaliwa badono nyadola nga meka, nga kumi. Eda kugula kakosi. Oba kufuna menta gusasula, abeko cha kongerako. Obo wado ino muntu goya gala. Kwa ina, bintu binyo tuweta gambo la mokula. Oyo mutanzo gamba siina sente. Na in the same night, ajao gamba tugendeko auto. Ina mpira kwa nguimbaze. You go and spend the next day. Business ya struggling. Tuina chojonge ndeko. Naenga. Wamaze consuming. And cautiously. Ngato pimie. Ngato filterinze. Now. Gwebuche nkeira. These friends of yours. Toso wa muga amba, tonsa poneza ku business, toko zechi ya anzo gamba, laba sende za nakusizi, tuwa spini za uleguro. Sina se, tuwa spini za sende inji uleguro, bichi bichi. Kwa sa mtani zuzukwe furo mge no gamba, kandabo mwanto na ukuba, iglo nawe ya inamuka sende. Kandabo wa soku njamba kwa, I push this ahead. ajaga mani kutoa spend the sente nyingi nyo. So psychologically akuteka mu position ekulaga nto ina ku respecting cha yakoze to hona cha yakukoledde ochi attention ero laba wa manyi nyasigala wa manyi mu kaseera ako kuba kulaga nti yakuspending the ko sente nyingi. These are people who are going to buy you perfumes, dresses, bakole surprises, bakole bintu bingi. Not because they love you, but they want to distract you. Cut. Abantu abamu, they use their sacrifice, sadaka. Hey, omuntu bwagula ogula mwenga gungula mwenga kola kya kola kino kola kino. They can even boba mulenzi ngo ina balenzi manno bajja gula ebintu bingi ebikuchankala nya bajja kugulya n'omukazi bakupate nero bajiteka mu sente buli kimu ogenda oyononekera ddala ofe. Sikufa physically naye bingi ebifa bukaseera ako bingi byobeera oli mukufiirwa teeza baagala bakulage nti kumanga bana abantu ebiseera ebisinga balina ebintu byali bali mukufiidinga. Ekisooka abeera gula influence ye ya ku influencing ekyo kyekisooka. Ekirala they have bought your time, obudde babuguze kati omwoyo ogwo gwonna kati bakubina mu ttaano oli w'amaanyi nnyo naye mu kaseera ako obeera oli mu trap. Ekidako empisa zaabwe kati obeera otambula ku zaabwe you are operating in their behaviors. Two, kyebali kyoli identity kyebali kyobeera oli mu kaseera oldakita oli si obulyani kyebali kyobeera kibakugamba kyokola. Gojja tunolooza nti tutagen just autoponwamu kuzinamu n'okuhavinga fans ne bwayitawo akaseera katono ogenda okulaba nga tekyali focused nnyo ku mirimu gyo. Ogenda okulaba ebintu byabadde olina okola obyongeddeyo. Ogenda okulaba nga bakuli directinga nti olina ebintu byabadde olina okolako in the same day they can even call you ne bagamba jangu wano era n'ovaayo ne ku mirimu so okuvaayo osokutwa ne ku office osokusaba excuse ndi mulwadde n'otagenda ku mirimu n'ojongezaayo kitegeeza eba sacrifice obutagenda ku mulimu okuva ku bintu byoli mukola byoli mukolako kitegeeza that is a sacrifice kitegeeza bana abantu they can be harvesting your energy bakulowalinga they are lowering you okulabiga bageza kulaba nti osigala oli wansi o vibrating ira wansi tolinga amazi agesera agali mu ntamu agatokota obira gali aganyogoga muntu mwatula n'alatta nega nagocha tewali kintu kyonna kiti kiswa agali nyamu. Now keep your frequency ngo vibrating ira waguru tuina balala these are destiny swappers and karma transfer nabogeddeko ne kanzile mumba tangazemu bana abantu ebisee singa biraba ine ebintu ebalumba ebasombo wabonga bo in their personal life kale ebisee singa okufidinga ebintu bino okubyejjako abalina ofuna omuntu a transferring ekiba kino mutukako musanga abantu nga bikwano nga basatu batano mukaga batambula bonna nga bera batambula bonna nga muso kubanga bomutabula n'omuntu mufuna ebizibu atolo service singo muntu ono yabye ali mukubali dinga buli mutambula naye mufuna ebizibu nenga yabye ali dinga yakuyita ofuna ebizibu cyankalana wino kulaba magenze ne mukrashinga abana mu nokola ku sente motoka yetafuna buzibu yo gena wala magade bafuna buzibu at the end of that day gwenzo okufa bone basanga balamu kade je bayita kama transfer kinzo okuta bakufa physically ne wale bintu bingi ebira bi mukono ne kamukaseera ako kino siza gabo predicting a future chikindo kubeerawo but cautiously live cautiously bera mbula muri cautious abantu abasinga baina emyaka gyo na munga 10-15 abiri mu bulambo no nga living ani cautiously kali bole kasoli na kubeera intentional person omuntu owe chigendererwa ndi bino ebintu zina kubeera pattern zoyina okustudinga buli kaseera buli kaseera buli kaseera olina okuba ngaostudinga kikyaire mu kapeninga kuba omuntu omanyi oba nga ayina okutya kungi ng'aludde nako emyaka nga kumi munda ye ng'ali fragmented ayina addiction w'abakazi nnyo wa mwenge nnyo ayina addictions biragalalagala kale ebiseera ebisinga atuuka n'ayagala ogenda onyweko naye bwaba agenda mubakazi ogendeko naye bwaba agenda kubba ogenda obbe naye that is karma transfer bwaba babakwata ebiseera ebisinga maybe yadduka n'ayitamu ne bakwata ggwe bwe mugenda mubakazi yasobola okufuna musobola okubeera n'abakazi basatu oba babiri muba ne choices bwaba alonda abeera choices n'agamba twala ono twala ono era n'alaga ye kati kimwanguira okukola decisions okukola choices kubanga wooli addiction bwe muba munywa naye ng'anywa addiction okunywa ye addiction ye kunywa oba kunywa omwenge okunywa ebintu ebikyankala nnyo obwongo ebintu byonna ebikuleka nga toli soba anywa bw'onywa kale ebiseera ebisinga omuntu ono ayagala kulaba ng'oli mu environment nga tensoni ye ekyuse entegera ye ekyuse ne relationship ye ekyuse kyangu nnyo okukyusa relationship yo amaka go ne gasyankana lwa muntu ono obudde bwali badde ne mukyala wo bwewamanyira rutiini yo ekyukamu ogatandika mulimba kati gw'omusikazi akufuga atya naawe olina kubeera ng'oli musajja ebiseera ebisinga tomanyi relationship yo n'omuntu ne mukazi we tomanyi relationship y'omuntu ono ne mukyala we mukazi mukwano gwo nga mukazi you don't need a relationship ye ne bbaawe togimanyi nze omusajja tanvuga omukazi tanvuga kati they want to see your relationship changing baagala kulaba productivity ebintu by'oproducinga mbulamu ebikwongerako ebikugattako nga bikyukamu they want to see your finances changing baagala kulaba nga direction yo ekyuka these are karma transfer and destiny swap ebintu ebadde bino otuuka ku bo it can be losses endwadde accidents ebizibu ebintu byonna ebibi bitandika okutuuka ku ggwe buli lw'obeera nabo bo basigala bagenda mu maaso balina ebintu ebibawona gwakwatibwa gwafuna enziku gwafuna siriimu gwafuna gwe gwebatuga gwa spendinga sente nyingi nnyo oyinza nga olinamu sente nga bakimanyi olina sente n'osobola okubajja mu bizibu kubanga bafuusa emikwano gyo tojja kubaweza auto ne bakwata olina kubanga okirimu kyonna kye bali mu kuexperiensinga ekyabaza olanga olina connections baba tebaagala gwe they are feeding other energies kati mu mbeera bw'etyo bwetulekera okutunula ebintu bino from outside okuva wabwetu tugenda munda ogenda okulaba nga these people they are swapping who you are tebaagala obeere gwe kyoli but they always make sure nti ebintu ebitakwongerako obeera obiddinga n'obiddinga you become addict nga bo mostly relationship zolina n'abantu ne boosi wo mukyala wo abaana bo bazadde bo mikwano gye egya ddala they want to change that relationship they want to change your routine baagala kukyusa ebyoli mukolako mu kaseera ako they want to change your attention they want to change your decisions buli w'otula amanya olina by'olowooza ebikugattako they want to change them and cautiously ogenda okulaba nga batandise okuinfluensinga kati babeera babikiddwa akakookolo nga toyinza kubalaba n'amaaso kakookolo kebabeera beebisseeko akakookolo ako toyinza kukalaba g'olaba nga muntu g'omanyi patenaawo akoleegiwo omukola mwenna oba mukwano gwo but behind waliwo ebintu bingi ebiri mu cooperatinga okulemererwa omaze okwegattako unconscious death crushing bantu bangi batomera ekiro nga batamidde abakola ebintu bingi ekikulu si butanywa nywa naye filuta yo sako. Who do you chill out with? Baina cheba filwa. Are they building on something? Baina cheba mukolako. Baba limuchikolako. Do you empower them? Yes. Do you support them? Yes. Do you check in their workshop or genda yo? No, whatever. Yes. Do you give them energy? Yes. Do you connect? Do you give them connections? Yes. But they don't return. Cheba kula chechimu choba kolida. Chitegeza. Bagala kulaba. Ngo failing ambulamu. Bonga bose bagala failing. Nebze bisinga they don't care. Kubanga wale bakozesa. Omubiri emibiri gino. Bible egamba. Ekizaliwa omubiri guba mubiri. Kalinga wala besime eno. Ba installing abo installing software. Operating system ba installing abo installing zi. Eche itosa kuchidaba. Kalina emibiri gino. Waliwe ebintu ebijja ne blogging ini. Osogana okola ekintu ne kikuta bwe kikuta ngomaze okola omusango maze okulwala ngomaze okufiirizibwa bingi kiloginga out ne kiloginga in ne kiloginga out gobanga vessel hardware omubiri guno kadombiri guno waliwe ebintu bingi nga bwalaba enviiriza tusobola kuzibala bye bintu ebyo nga bisobola okuloginga mu system yo ne bikuhakinga bakuhajakinga Kati mechimala okuloging within your body over your system nechikukwesa nechikutambuza na ugenda nuga no suleyo no kama wenkira no dawakango uchankana ni mchara o no mami o yomba ah niga sana o nenga it is gwemoyo gweda ogwabera mu kuchankana ne bawago tegwali mufumbo bya obulambo bwago bonna kati nawo tegwagala obelecho waliwo abantu nga tebagala kulaba nga tuli successful because they feel they will not make it in life, so they don't want to see you making it. And I've got this experience. Mulimu abantu abagala okulaba nga otamidde nga tokula nga tozima nga togenda maaso ne mulimu abantu abala abajja mujagenda awo tumutabire mwembi naye nga abantu bano balese opportunities nyingi bulamu bwo ne wotuuse bamugenda awo tosolo ogula nabo ne bagula nenga production earnings nyingi za yona kyotuuseko bebo era nga bakyakwekaliji nga genda maaso kati bana abantu bemba denyugira kama biga bakutuna ne balaba ngokulakula nako kuba challenginga it challenges their identity ntabadde millionaire when you become a billionaire aja kuba lose value ala bintu byoli mukola ko you may become a billionaire yenga achali millionaire sokati wale ebintu ebiba influencing immediately bajja ne kuchallenginga ne bakola ngo list ganante abantu abakutuna ne balaba nga bobera successful oja kuba tochafugika mbaja kuba tebacha kuina access mulimo omuntu ayagala obelengo oliawo yebo alaba nti mei baja gule mtu wanga miaka 10 kadalewo hizo jigula mwaka ugujja alaba bogule mtu kwa jamu esalako bofuka director bobako appointing aboge na higher ranks ezero mu business mu investments oja kuba tochafugika so they want to always keep you ngoliawo ngo chali ndia sako je baso controllinga obere ngoli dependent era buli kaseera babera banonya loop we basobola okuyita ne bakuhacking they hack into your system they hack into your presence that's why they will come and spend a lot of money temporarily kubinte bitagenda kongera ko bitakugattako lwachi bakulegenga go betaga all the time go betaga basigalenga ba providing they are providers you are the one who needs them chitegeza kino chikuletinga conflicts in your memories. Okay, no longer ever be scattered. Be scattered. This is only these people. These people. Katimoni muno munto mulala. Yaja kutunulira mu kifo ky'okutwala mu clubs, munyemenge ye bay, bagule ebirabo, otopinge topinge ko. Obanaza okugamba ninamu omutwalo, tweka kongo mitano tugule kino. just a drink, just mugenda ko party. Na ogamba nze sasula transport gogula. Oba na ogamba sasula transport nze ngula. Yes. Ne mu kifo omuntu omuchi yali badda kuteeka mu bintu ebyo. Omuntu omulala omuntu ali real, abantu abali supportive, bajja kulaba bintu byoli mu kuzimba. Bakubuze buzo bebiti. Ekinyo kyoli mukola ndabo kizimbedde ebbanga liwanvu. How can I be part of it? There are people like that. Muli bantu bebati. There are people want to improve you. Hey. Asoko buza business yo chuchola oloza soko chichiche neta kuko okwongerako. Ogende maso. Omuntu amaze okulaba we nabyo olimukuza n'agamba ino omuntu I have a better person. Aina skill ezimala esoko improvinga kino kyoli mukola. Omuntu amaze okula sigala ngo oliko ekyo. Keep building that idea. Akuliko oli focused na ku encouraging. Aja kuja kubuze nsobola kubira part of it. How can I be part of it? How can we be together? Abantu we batyo. Omuntu aja kugamba ekyo ndi mukuzima kimwe kigenda kuba mukigenda kola. Omuntu aja kubuza kiche wetaga okubera dependent ku kintu ekyo ngo kikubi. Kati mwali mawa ntonga tasabe bubuze tasabe rogoza ko ye eva ayagala ku spending on entertainment one night pleasure ebintu kati ebikuwa experiences zenja ulo. Now how do we break these patterns that is breaking as ya kuba wezi nyingi zinga obuguru bwa gongolo zisinga no invirizo obunji wezi nyingi bana abantu we bali banji ekisoka betegereze bategeere bategeere bomalo bategeera start to judge bobera nabo obera mo peaceful oba bakole call distracted bobera nabo when we are kuzimba oba do you postpone even postponing an appointments do you get conflicts within munda mugwe muri baba tabakwetolde nga jaso jano changa nabo mchara baba nabo ne baba tebacha kutegeera bobera nabo osigalo ine mpisa nungi nyo, osigalo creative, osigalo chazimba. Do you stay focused? Ngo chanya abo. Bwechiba si checho, ngo vila confused. Otando kuchanka lana, bakutula kubu toes. Then, it is now the time to watch. And sigo ziba kutekamu. Echidala, gara wu, close the door. Learn to say no. Echinte chisasizo kuwele chamanyi, chigambe chamanyi bula mu. Awa chiba tatea kwa no. That's what I'm talking about. Yes. You know, yes. No, chechigambe chazo kubera echamanyi. Tuja somako yes ne no. Mama aseyo, deeply tegedezi no phrases tegeda. Nalwa gamba, oluzungu, lulimi lwa spells, lulimi lwa mioyo. Si lwa amanyi, si lwa njawulo naye. Yego kugamba abantu nti nedda jogero mugambe nyonyolo mugambe na kintu kyali mukola ko ate bakyeta agencha nyo submitting so tonight ngenda kuba nkikola ko bwako mawencha mugambe sina bakimaliriza nebo akimaliriza kitegeeza oli kumukwe wala obitegedde byoli mukwe wala kitegeeza kizibu nyo kujimirundo esatu ya yeah. Kalebze singa nzo kuita wone waisa wanga uike wa mwezi nga tada. Sometimes nzo kudo mundo mlala. Nae, be busy. Tobe langata inabia kola. Toge na maybe excessive consumption. Yeshi mzula banga zikulete zi okuva ku byoli mkuzima byoli mkubiodiga. Chaunyo banga tu inabia kola, neu veda kushitanda chyo you can think, observe, reflect. Olinola babane bakwagala bane bata abali kwagala ngo sigale ngo ode nyuma ode mabiga wetegereze abaguli ebibirabula nenga de never say yes to work with you to support you to build you to encourage you to motivate you they want you to stay dependent. Ngomanyizo parasites, these are destiny swappers and karma transfer. Ebino tuka kubo, bituke nga kugwe. tekitanda omuntu omwagala naye waakiri kikuyambako okusigala nga okulyetenze boundary yo nga frequency yo eri waggulu tesumbuyiddwa. Era ebisa ebisinga omuntu bw'olaba omuntu aba yakusapootinga mu ngeri emu oba endala. Mu kifo kye yali kutote awo tu biki mugambe nedda. Walo kabenze kene mukola naye kedaga mu kasente. Sa kasente kene ako katonotono so njasobola kumaliza kintu kino. Onzuba ng'oli kusoma, kosi etakugwa, bagenda kutwala awutu, ogenda okendeza ku tuition omutooleko, jjukira ssente zino myoyo. Kyangu nnyo okujja n'obifuna professional yo. Naye ng'ekyamazima, okukyankana kwonna kwaviira eri, naye ng'omulimu ogufuna eno buli kimu kiba kitambula bulungi. Kitegeeza, omuntu omu ayagala ogende maaso. These are people who are going to help you ku business zo, mu kusoma kwo, ku bulamu bwo. They already make a show anti. Bakwetaaga, sigo betaaga. Bakuletenga eyo value kugwe. Nti balina kye bakuyigirako, balina kye bakuggyako. Ne mulimu omuntu nga talina kyagala kumuyigirako, talina kyagala kuyigirako. They always want to see you distracted. Ebiseera ebisinga, engeri gy'osobola okubulinga partner zino. Reclaim your attention, reclaim your power, amaanyi go. Ogayikiriminga otya? Ddayo ku mirimu gyo gy'olina okukola. If it is learning, return to learning. Bobo yina ebintu by'obizima nga biri ku lyeto byetaaga kulowooza okuthinkinga nnyo, ky'oba okola ekyo. Return to nature. Return to humanity. Komawo olaba abantu balina kweyisa batya. Reflect. Komawo ku papasi yo. Start building ku ebyo by'olina okuba ng'oli mu kubuildinga. That's how you can reclaim your power. Abantu bagamba bannange sikyafugirisa ebintu bingi sibitegeera sikyategeerekeka bintu bingi bitakuseeko simawe bakiki how can I reclaim my power. Jjukira gye wagwa wenenye bw'otalikola bw'otyo ndijja nezijjawo nezijjawo ekikondo ky'ettabaaza. Jjukira tali muntu akoleza ettabaaza n'agibyako ekibbo agiwanika waggulu ku kikondo eyake. Abamwetolodde sobola okubaakira kati gwabeera ekikondo ng'oyakira banno. Kitegeeza buli kintu kyonna ky'oli mu kukola kirina okuba nga ki adding value ku gwe, nga kikusaavye, nga kikuweereza, nga kikugattako n'abakwetolodde community yo omuli n'eggwanga lyo. Okwagala kwonna kuyina otandikira mu gwe. Naye abantu baagala kuteeka mu bintu ebikuleetera okukyawa eggwanga lyo, okwekyawa, kukyawa abantu b'oli nabo, okwawukana n'abantu b'oli nabo. Kulowooza nti abaana bo babi, mukyala wo mubi, mwami wo mubi, bamenta bo babi, bakuletera okulowooza nti kwegamba they are those people. Kati reclaim your power by returning to what you are supposed to be doing. Jukira wago wenenye okole by'olina okukola. Tabaza ogizeyo waggulu yake kuba olinga tabaza wano mu nsi. Kubona okiza ne bakudistracting ne bakubikako ekibbo waawa. Wawa owedde kati okuva mu waawa mukawedde mudda. Komawo ku bantu boola bakwongerako abakuzimba, baku encouraging, bakubuilding, bakuzaama amaanyi. Who mentor you, who guides you, abakubulira ebintu ebikusike. Komawo ku bantu abo babaweetola nabo instead of going out to spend emitwalo 12. Mulimu abantu nga tolina nakyobawa naye nga bakwongeddeko nnyo. Weefiiriza akatono. Part of your earnings, part of choinawo, part of your savings. Spend money, spend energy, spend time, spend chat with those people. Give those people. Initiate conversation. Find a way of initiating conversation with those people. Abantu bola abantu bakugattako bakwongerako. How do you initiate conversation with the people? Bobo twalako out. Go salewo si bantu bali kutwala. Bobo twalako out. With good intention, sisters za mugenda kubanga munyumia. Mungira kunyumia even it is not out. Mukaso kuchania ku internet mu inbox. On communication platforms. Appreciate them, send them messages, send them, give them gratitude nga bw'osobola. Kitegeeza conversation esobola okutandikirawo n'abantu amu abantu abongeddeko abazimbi okutuuka muli temwina ngeri omusobola kusikipya nga munyumya nabo. Ky'oba olaba ga buli w'obeera abantu bano tomanyi ngeri gy'osobola keepinga nga bali connected to you ne bano abakudistractinga kikwanguyira kubanga bo be bakusalirawo batransferinga ebyabwe ne bayitako emigugu gyabwe kati omuntu asobola nga alina emizimu oba emyoyo emibi kandi sitaani oba ebizimuzimu be sitaani sitaani byasinza byawoshipinga bwemuwa kati okubisanyusa alina abantu balina okuwa abo abantu baba abawa abatawammwe kyovola batayinza kuinvestinga sente tayinza kukwata sente akugambe ka sente zino miliyoni eno genda okiteeka mu bizinesi yo okole bwato ayagala azikwonoonereko akwonoone oba ofoofe oba amaka go gakyankana musula mu bbaala nga munywa kubaba nga bakutteko mmotoka yaabwe eri expensive erimu obuwoowo erimu perfumes bagenda kuwa ebirabo okomewako ogambe mubaawo nti nabadde ndi out ne bagarls era bebampadde perfume bebampadde kino yesi nga babikuwadde badde tebawadde ggwe bawadde ebiri bawoshipinga bebawa energy bebawa amaanyi now expand your awareness kyenyagala okusemba okugamba expand your awareness awareness bemala ku expandinga kitegeeza ogenda kubeera n'okusalawo discernment okw'obwomwoyo osooba nga osobola okutegeera abantu abakulwana mu butalabwa osobola okutegeera nti munnange let me stop giving my time attention energy sente ku bintu bino ebibeera binnafuya ebibeera binzize emabega kubanga pattern zino kasazi ziba ziripeatinga bulamu bwo nga ziripeatinga bulamu bwo ekivaamu ogenda okulaba ng'otandikusa okubeera mu bulamu buli ordinary naye ng'obadde w'amaanyi obadde olowooza bulungi ofumiitiriza bulungi nnyo ng'obulamu bwe obadde oyamba abantu abalala obulamu bwo bubadde bugatta ku famire yo ku mikwano gyo ku baana bo ku community yo ng'obadde ozimba naye kale ogenda okusanga nga ofuuse omuntu naawe ayagala to feed temporary pleasure ng'otandise okubeera omuntu awa energy attention ebyo ebintu ebida kyakwongerako ogenda out si kibi okunywa omwenge si kibi okukiringamu out si kibi okwagala abakazi okukola ki byonna si bibi but do things cautiously beera omuntu ow'ekigendererwa weetegereze nnyo bulungi nnyo bike ebikuwa ebikwongerako listen towuliza buliza bigambo kyakugambe wabula wuliza ebigambo byakugambe birimu maanyi ki gazimba gakuza mabega wajja akutwala olinayo omuntu agula tiketi nga mugenze mu misomo egimwongerako oba agula tiketi za misomo gyabasenga si mibi najo naye do cautiously ebiseera ebisinga nga bwe ŋŋambe let's learn to say no in this life no eyina ennukuta gye bayita n A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Erimu position ki? Genda ne ku O. Bwomala zigatte. Convert. Get the number. No. Erimu energy ki? What's the energy of no? Ojja kwesanga nga no. Ekugamba munnange. Sigala ng'oli muntu. Humanity. Human consciousness. N ojja ku N A B C D E F G H I J K L M N eri mu position ya 9 completion O 6 9 plus 6 that is 15 which turns us to 6 human consciousness be cautious no ekigambo no kikipinga ng'otegeera when you say no that's the discernment weesaliddewo ng'omuntu you have observed enough omuntu byakugamba towuliza buwuliza but you have observed intention behind words and also n'ogamba it is a no if their presence is not building you if their presence is not empowering you if their presence is not helping you to have like to stay focused yigo kugamba no kubanga awareness yo bwebeera expanded when it expands awareness ye what expands your awareness this is learning love learning yagala nnyo okumanya n'okutegeera kasita obeera mu bantu abanyagala nnyo okumanya n'okutegeera abagala nnyo okumanya n'okutegeera kiregeza when your awareness expands choices zo nazo expanding reasoning yo it expands otani okulaba ngaoso creating boundaries ku bintu ebimu ebikolwa byo bisigala biri powerful, bisigala bi benefiting gwe. Learn how to do choices that empowers you, that builds you, build ideas ezetola kweki ekikongerako. Si buli muntu agamba mukama wange mukama wange yalingira mbakabaka obwa Katonda. Not everyone who say I love you who takes you out who builds you to the nti ayagala obeeko byotuukako obwakabaka bwa Katonda. Bible egamba seek God's kingdom first, ebisigale bijja kubeeyongerebwako. Kitegeeza God's kingdom kwe kuzimba, kwe kuŋŋaanya, this harmonizing your trinity over in a work. Ina wako ina kubanga ina ebintu byokola, sort of problems, create event, build, kora products and services. Those are the inner work. Go through inner healing and shadow work. Ebyo na bigende mu fule, bumalo kubigenda mu, then bino ebirala byangu nnyo bigenda okujja automatically, ogenda ku matching of matching frequencies. Otherwise, I wish to end here for today's lesson. I build in light.